In music on the beat.
Kwa hizi siri, siri tunalipa bili. Bili hata ukifikiri, kiri siyo utabiri. Biri kwa hizi siri, siri tunalipa bili. Bili hata ukifikiri, kiri siyo utabiri. Biri, tuende mdogo mdogo na komenze Facebook. Wana sifia sura basi Twitter first look. Hatu posti ugari sisi tuna post cook. Maisha kita jili kumbe bando ni la book. Tukirudi DM, usumbufu kila sem. Maswali ya kizushi ya jamba shem. I don't give a where to fuck them. Kuna siru nyingi inbox, DM chembe chembe za box. Zikivuja siru me lost, wana wana deal na post. Look these niggas wanna see my bum. Kwenye IG mbaka nina choka down. Look these niggas wanna see my bum. When
your eyes in back and you not choke her down. Ada uge bunga kome unadu kuda tuko GM tuna. Ada usipo jibu kome unadu kuda tuko GM tuna. So waze wa kuteleza walo shindwa kujieleza. Mambo leo kujiongeza. Makomeo kuyalegeza. DM ni fresh, DM ni cool, DM hakuna wapambe. DM yenye siri nyingi ni DM ya Mange Kimambe. Hide my ID, I don't want them find me. Usi screenshot conversation, ukachafua my CV. Nimekufata inbox, baby, I don't wanna get lost, baby. Emoji, 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 so maneno kama nose, baby. Yeah, chati go group, inbox me and you. Matastatas, mara DP, nakutala ganda super cool.
Sipo wana bando na kumiss baby girl. Kwenye grupu zao wana tease baby girl. Bona bicha zako wana share baby girl. Ada wakiongea, I don't care, let him talk.
Ada uge bunga kome unadukuda tuko DM tuna. Ada usipo jibu kome unadukuda tuko DM tuna. So waze wakuteleza walo shindwa kujieleza. Mambo leo kujiongeza. Makomeo kuyalegeza. DM, 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 DM.
Kuna real, everything's fake. Wausu wazi na ye wa masaki. Maisha ya inbox ya kumeki. Fake, fake. Inbox wana wana feli. Wanafanya mambo siyo kweli. Ni kuchit chit na utapeli. Password kama zote. Screen lock, unapata shock. Inbox is has cost. You're cute me, so wanna that please. Take my number now, ni text please. Wani DM, jo WhatsApp, Twitter. Njo inbox ya wana get closer. Nisha futa imo. Upuzi wote umo. Washani kara stimo. Inbobo zao siyo. Nisha futa imo. Upuzi wote umo. Washani kara stimo. Inbobo zao siyo. Nisha futa imo. Upuzi wote umo.
Ada uge funga kome unadukuda tuko DM tuna.
Yeah, yeah.
Ata usipo jibu kome unadukuda tuko DM tuna.
Screw, screw.
So waze wakuteleza DM.